mukobwa yavuze ko nta bundi bushobozi afite bwo kuba yafasha umwana we ko ubuyobozi bugomba gukurikirana uyu mugabo. Nawe wari uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo cyawe. Ese ubona biterwa n'iki ko harimwe mu miryango ihishira umwe mu muryango wabo wateye umwana w'umukobwa inda kandi bafitanye isano? Dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi binyujije kuri telefoni igendanwa ariyo 07/28/02/32 cyangwa kuri 07/78/54/14. Ushobora no gukoresha nimero kandi ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mwakoze kubana natwe, nitwa Nicole Giraneza. Ikiganiro ejo naho ubutaha.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane, saa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo, ndamukije kandi n'abadukurikiye. Dusangira ijambo ya none yongeye guha ijambo abanyarwanda baturiye umupaka wa Gatuna uhuza igihugu cy'u Rwanda na Uganda. Ni mu gihe imibano y'ibihugu byombi ikomeje kurangwamo icyuka kibi. Nibutse ko mu buryo bweruye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka wa 2019 aribwo u Rwanda rwakumiriye bidasubirwaho abanyarwanda rubabuza kujya mu gihugu cya Uganda. Abategetsi b'u Rwanda banga ko bagira muri Uganda bakagirirwa nabi, kuko ngo hari abanyarwanda batari bake byakunze kubaho, na cyane cyane mu murwa mukuru wa Uganda, Kampala. Muri make, Kampala ishinja Kigali kuyibangamira ikoresheje abanyarwanda bahungabanya umutekano wayo mu bikorwa by'ubutasi n'ibindi. Kigali nayo ntiyatereye agati mu ryinyo, ishinja Kampala kuyibangamira icumbikira ikanatera inkunga abashaka kuyihungabanyiriza umutekano. Kugeza ubu hashyizweho amasezerano ya Rwanda muri Angola agamije kuzahura imibano y'ibihugu byombi, ariko birasa naho byaheze mu mpapuro gusa. Gusa rubanda rugufi barakomeza kuhababarira. Ibi biriho hagati y'u Rwanda na Uganda, mu gihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi naho intera ari imwe. Mu bihe bitandukanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga byakunze kuvuga ko ku mipaka y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda haba hararunzwe abasirikare ndetse n'ibitwaro biremereye baryamiye amajanja, kuko ngo umunota ku wundi bashobora gukozanyaho. Gusa aho ijwi rya Amerika yageze mu murenge wa Rubaya mu karere ka Gicumbi, aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda, nta musirikare ndetse nta mupolisi yahabonye muri uwo mugambi. Gusa abaturage bo bavuga ko imipaka ku ruhande rw'u Rwanda hanini irinzwe n'inkeragutabara, ni ukuvuga basezerewe mu ngabo. Aba ngo bakoreshwa mu gukumira rubanda bashaka kujya guhahira Uganda, kandi hari n'abijwi rya Amerika yabonye. Gusa abaturage bo banongeraho ko mu bice bitandukanye hashyizwe n'abapolisi benshi. Mu bihe bitandukanye kandi hakunze kumvikana iraswa rya hato na hato ku basivile b'ibihugu byombi. Igipolisi ku ruhande rw'u Rwanda cyavugaga ko kica kirasha abatunda magendo, maze bahagarikwa bagashaka kurwanya inzego z'umutekano nazo ngo zikirwanaho. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina, ndabanza mbumvishe bimwe mu bikubiye mu nkuru ya Asomuta Kabogi hano ku ijwi rya Amerika mu byiswe Operation Usalama.
Mu bikorwa byiswe Operation Usalama byakozwe na polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego hagamijwe gushaka ibyaha byambukiranya imipaka, hafatiwemo abantu barenga 70 n'ibicuruzwa binyuranye bifite agaciro ugasaga miliyoni 70. Mu byafashwe byeretswe itangazamakuru kuri wa mbere, harimo inzoga z'inkorano zafatanywe abaturage, imyenda ya caguwa, imiti n'ifumbiro, byose byinjiye mu gihugu bitanyuze ku mipaka izwi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Kabera Jean Bosco aburira abantu bose bitwikirije uruhu bagakora ubucuruzi butemewe n'amategeko.
Ubucuruzi hagati y'ibihugu bikorwa mu buryo bwemewe n'amategeko binyuze ku mipaka yemewe. Ibyemewe kurwanya inzego z'umutekano ziri mu kazi, ariko noneho iyo ari nijoro wanyuze ahantu hatemewe. Byumvikana rero ntabwo ari ikibazo cyabaye ku bantu baturutse mu Uganda cyangwa Uganda baturanye, ariko n'abanyarwanda nta muntu n'umwe ubyemerewe. Bigomba kumvikana yuko biraremere, kuko kugenda nijoro ukanyura ahantu hatemewe ugashaka kurwanya inzego z'umutekano, icyo gihe inzego z'umutekano ziritabara kandi zitabara ku buryo bushobora kugaruka.
Ibitangajwe nyuma yaho mu rukerera rwo kuri wa gatandatu ku mupaka ugabanya u Rwanda n'igihugu cya Uganda mu murenge wa Tabagwe mu karere ka Nyagatare barasiwe abagabo babiri b'abagande bivugwa ko bageragezaga kwinjira mu Rwanda banyuze mu nzira zitemewe bigakeka ko bari bafite magendo. Umuvugizi wa polisi avuga ko imirambo y'abo bagabo ikiri mu bitaro bya Nyagatare inzego z'ibihugu byombi bakaba barimo kuganira uko bayicyura.
Ubuze rero ko abantu bavuga muri yatangazo bitabye Imana ku buryo bashyikirizwa imirambo yabo ijyanwa mu kindi gihugu n'imikoranire y'ibihugu nyine. Hariya byabereye mu karere ka Nyagatare, imirambo iri mu bitaro bya Nyagatare, turavuga n'inzego zo mu Bugande nabo bakorana bareba uburyo imirambo yagenda.
Polisi y'igihugu ifatanije n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge baremeza ko ibicuruzwa byose byinjiye mu gihugu bitujuje ubuziranenge biba byinjiye mu buryo bwa magendo. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge bwemeza ko ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba byo bafite uburyo bapima ibicuruzwa byujuje ubuziranenge. Si ubwa mbere inzego z'umutekano zirasa abantu bakekwaho kwambukana magendo bashaka kuyinjiza mu gihugu. Mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu karere ka Nyagatare nanone harasiwe abandi bantu babiri barimo umunyarwanda umwe n'umugande barasirwa mu murenge wa Tabagwe bivugwa ko bashakaga kurwanywa abashinzwe umutekano ubwo babahagarikaga batwaye magendo.
Arakoze cyane asumutakaboyi. Dusangira ijambo yahaye ijambo abaturiye gatuna ku ruhande rw'u Rwanda yibanda ku ngaruka z'imibanire yatosekaye irareba uko bari babayeho bakigenderanira n'abanyayuganda n'uko babayeho muri iki gihe. Kugeza mu buryo bw'igihombo ntiharaboneka imibare ifatika buri gihugu cyaba cyarahombye na cyane ko byakoranaga ubucuruzi. Turisegura gato kubera umutekano w'umwe mu bashinzwe gukumira abajya muri Uganda, murumva amajwi yahinduriwe mu byuma. Tubahaye ikaze mu kiganiro.
Muzee,
muraho.
Muraho neza.
Yego. Harya hangaha ni muri cyumba ni muri rubaya.
Uno ni muri rubaya. Iyo turutse kuri iri vuriro. Aho bavurira. Guhera aho ngaho kaganiye ni rubaya. Guhera kuri iri yavuriro uzamura ni muri cyumba.
Nuko rero ahangaha duhagaze muri rubaya, aya mazi atemba ni yabahagabanye na Uganda bimeze bite?
Hano ku muferege munini. Wa nyuma. Iyo wambutse gutya ugiye mu Bugande, uwo muntu ni mu Rwanda. Uwo muntu uko ari kuzamuka uriya muntu w'icyumutuku ari mu Rwanda hano, ubatambutse aya mazi akajya hakujya arabagiye mu Bugande.
Aha ngaha niba ntibeshye ni hahandi bita mu Kisiyoni.
Aha wabimenye, urabona umupaka wo hariya uwo mu Bugande bwa Kisiyoni, mbese ni uguhera kuri hariya mazu. Hariya mazu meza. Ukazana gutya Akisiyoni umwe kumwishiriya aha hose ni mu Kisiyoni.
Mwajyaga mukunda kujya kurimayo amasoko?
Atari bafungwa umupaka twajyagayo, ariko aho bafungiye byaranze nawajyayo. Akisiyoni abo mu Bugande nibo bakiremera ubwabo.
Ubwo muhita ngo iki?
Mu Kisiyoni.
Mu Kisiyoni.
None impamvu bahise mu Kisiyoni nuko abinaha bajyagayo bagahura n'abo mu Bugande. Niyo mpamvu bavugaga ngo ni mu Kisiyoni.
Utu tuyire nitwo mwacagamo?
Ni aya mayira niyo twacagamo, ariko ubu tuducamo turi guhingamo ibigo imyaka.
Aha mu Rwanda. None se tuvuge ugiye hakurya bigenda bite?
Aha barabarasa. Abajyayo barabarasa.
Bamaze kurasa bangahe?
Hari abo barasira ubwo igingi za rubaya zahe za cyumba ruguru y'ingiyi ushaka kugera ku murenge. Aba bagira ngo wenda nibongere kwambukayo, ariko abenshi wenda n'umwe n'umwe uwo barasa kugira ngo ajye mu Bugande ni nk'inzara ibibambukijeyo. Si ukuvuga ngo umuntu yambutse ngo wenda ari kurembeka, ariko abenshi bwari ubuhahiro bwo kugira ngo bavuye inaha bahahira mu Bugande.
Kurembeka ngenzi ko ari ukujya kwikorera Kanyanga, nibyo?
Kanyanga bayikoreraga hambere, ariko ubu ngubu akenshi na kenshi abo bari kurasa bari kujyayo bashaka guhaha nk'ako gakoma k'abana udusaka, mbega muri make ukaza bakakurasana n'utwo dusaka ufite atari Kanyanga. Ndetse waba ufite n'uyu munuza w'isabune byibuze bibagwa ngo uvuye mu Bugande ni uko kurasa. Urumva ko tutabona uko twabigenza, turihangana, ariko wenda hari uwicikwa ati nk'ubu inaha ibintu byaho birahenze, kandi kujya hakujya nk'ubu ngubu muri igihumbi inaha ikiro cy'ibishimbo turi kukigura amafaranga 800 kandi wakumva bateye nibura amasimu aha hakujya bakavuga ati ikiro cy'ibishimbo kiri kugura 450
gutera amasimu ubwo ni ukuvuga batelefoni
batelefoni wenda nka baho kugiye batelefoni abo mu Rwanda mbira rero ubone nka gakecuru kari gukonda kunda kari yahuje urabona amazi ko yuzuye no kuzura arayiyahuye mati uko biri bugende niko biri bugende reka mfe kwihambira ngende yaza amahoro ataza amahoro ugura byumva aravuga ati ko nifite ya 500 nta ikiro kibishimba uko nane ubwo ndi bukibone ndabigenzana ubwo urumva mbega harupfa ari ku mukeno ariko wenda kuva baravuze ati nakongera gusubira mu Bugande turabifata nk'uko babitubwiye
ariko uri kuvuga ngo bari kubarasa iyo bani bandi nta basirikare nta bapolisi ni bandi
nta bapolisi baba bakoze none surumva ko hari umuturage ufite imbunda
ibintu bya magendo mwajyaga kuvana hakurya muri Uganda byarahagaze aho ho bimeze bite
muri make ngewe nk'uko ibyo bintu bya magendo ngiye bitewe no guhera bavuga icyo gihe sindagira ngo wenda ndahakinisha ngo ndajye ndahakinisha ndi guhinga hano mfite igituta cy'icyayi mfite igituta cyo guhinga iki cya gatatu uvuye kuri aka kayira gucye naho ibyo ni nkaho twabyibagiwe ibyo muye nabyo niba nkora icyo gihumbi cyanjye ibyo ndi buhahe minaha nibyibyo
aha duhagaze nubwo wenda nta bashinzwe umutekano turi kubona twavuga ko ikitwa imipaka y'u Rwanda na Uganda irarinzwe se muri ubwo buryo
imipaka y'u Rwanda n'Ubugande birarinzwe kuko n'abapolisi baba barimo hano aha duhagaze ariko arabaza abakorera hano muri Rubaya uziko no mu Rubaya hariyo akandi gasantire k'abapolisi nanone na hano igatuna naho tukaba tubafiteho niba baza bagashobora kuba bahurira muri ibi bice ariko abafite sekirite uburyo umuntu adashobora kwambuka mu Bugande
none se twavuga ko hamaze kuraswa nk'abangahe ugeranije
muri Rubaya yingiye nzi y'abantu babiri n'uwejo bundi barasiye mukono gwa ruguru yingiye ushaka kugira ku murenge ngo nzi nka batatu bane gucyo ariho n'uwo barasiye ngo niba ari mu Bugande za Rubaya ugwigiye baramuzana bamushira hariya aho abana bagiye kugera hariya kuri bariyeri y'abapolisi aho batariya umurambo barawuzanye abo mu Bugande barawushiraho ngaho bafungura bariyeri baramudushikiriza turamwakira ubwo rero barongera bafunga umupaka nuko bigenda gucyo
wavuga ko muri rusange se kuba mutakigenderana na Uganda nk'umuturage wa wundi wo hasi nk'uko bivuga ukorera igihumbi cyangwa se utabona nuko agikorera byamuhombeje iki
mu byo navuga ngo byarabahombeje ni nk'uko twahinze naho imyaka yose yapfuye urabona ko namwa kugaragara ina ariko wenda waba ugize ishabuka ugakorera nk'icyo gihumbi uvuga uti kwa kanaka ubwo hapfuye reka njye kwa runaka byibuze ndi bubone uburyo bwo gushobora guhahirayo uba udafite iwawe ukazi wanjye nejeje sindi bukwime uwo mufungo w'ibijumba cyangwa icyo kiro cy'ibishyimbo
cyase mujya mukorana inama n'abategetsi banyu mu nzego z'ibanze ngo mubagaragarize izo mpungenge
Zomungenge baravuga ati mu gihe mukuru w'igihugu wenda ataragira icyo abivugaho wenda bafite uko bakibyigaho nabwo barabidutangariza neza baravuga ati nitube turitse turebe aho imbogamizi yabiri tubanze tuharebe neza uko biri bugende tube dutegereje gahoro gahoro nta kundi twabigenza urabona ibiraka inaha ntabwo bikunze kuboneka cyane kenshi na kenshi umupaka ugihahirana n'undi wajyaga mu Bugande ukiguhinze akaguhamye ibyo biro 20 by'ibijumba kuko wamuhingiye ukagera saa sita ubwo n'ubu ufite amaboko ye ariko nka wa wundi utayafite nawe afite ikindi yakora agira ati ninambuka ndagira akantu ndi bukore mbona ubuhaha hahiro ubwo urumva ko ibintu biba bitandukanye gutyo uvuye gukorera igihumbi undi kureba ni ubu ngubu iyo haba mu Bugande igihumbi yewe twari kugihahamo ibintu bihagije tukabiryamo nka gatatu cyangwa se kane ariko ndagira ni kuva barafunze umupaka
none ubwo ikijyanye n'amasoko ririya ni isoko mwahahiragamo mu Karirema ubu ngubu muri Karirema yahe masoko
turarima hano igatunaho muturutse tukajya kuri mayi soko rya yaramba
ni nk'ibirometero bingaho uvuye hano
uvuye hane gatuna ni nk'ibirometero wenda nka 15 20 aho ngaho ugera 19 ukagana ibitaka
ni kure ku muntu ugenda n'amaguru bimeze bite
ah ku muntu ugenda n'amaguru harakanya ari kuragenda ukagaruka ugenda nko mu gitondo wenda ukaza nka saa 8
ibyo washobora kubona muri Uganda ushobora kwibona yaramba aho bimeze bite
ushobora kubibona ari kukabibona biguhenze cyane nkuko nabigusobanuriye nkuko ufite igihumbi kizisaha kitafite icyo kiguhahira ariko wagitwaragaho hakujya aha ukaza wikoreye umufuka wose w'umuhahano uhashye
murababaye niba nkumva neza
kubabara turababaye nkubwiye ko mvuye gukorera igihumbi cyanjye nkizisaha uko nabamagaze siko mugenzi wanjye ahagaze
ufite abana bangahe nanone
mfite abana babiri ariko ndifuza ko nabandi nashobora kongeraho
uno mugore ubigihumbi kirabahaza bigenda bite byo
igihumbi maze kubona izisaha nkubwije ukuri ko nari busomeho n'iyijana y'agasuru kandi uzi ko wenda nk'umuntu uba uri ku kiraka ukava ku kiraka nk'umuntu w'umugabo atari n'umugabo niyo yaba umubyeyi mbese ufite icyaka navuga ni iki gihumbi ari nko hakujya aha ngaha nibugende mweho akagage ka 200 asigare 800 haba harimo ibintu bitandukanye ibyo bitoki ibyo binyobwa niba nasoroma wenda iki gishogoro nkashiramo ibinyobwa byangahe cyangwa izo mboga zisanzwe aka karima k'imboga umuntu aba yarateye ku rugo nkareba nagura icyo kiro cy'udufungo tw'ubujumba nkareba uko buri buke ariko nanyweye hako k'imyuta ubundi kukubwira ko ndifashe nago nagisenye ngo nyikuriho ngiye kuri uko ndi buhaye iki kiro kimwe niba ari ufata uyu mushogoro akawugerekaho n'imifungo ingahe ibiri y'ibijumba tukareba uko biri buramuke nagirisha abana kongera kubona icyo kiraka nuko nakibura nyemera nkaba ndaho nabigenzane
abakuru b'ibihugu byombi Uganda no Rwanda
b'ibihugu
bibaye ngombwa ko muhura nabo mwabasaba iki
bibaye ngombwa ko twanahura amaso ku yandi nkuko turi kumwe mbisi sinakubisha ngo ibiki n'ibiki twavuga ngo niba wenda hari aho mwakoserezanyije na muntu utajya ugira ikosa ku muntu n'undi umugore n'umugabo wambwira ko batajya baserera mu rugo wavuga ngo mubyaranye 2, 3, 4, 5 mutaraserera mu rugo ariko abari kumwe mu nzu niba buri uko bavugana nabi kandi bakongera bakagira gute bakiyunga none se navuga ngo nanganye nawe sinzongera kuvugana nawe uburyo nzavuga ni kanaka nuzongere kuza kurahura iwanjye umuriro nawe nuzi kuza kurahura iwanjye umuriro ubwo urumva amahoro yaba araho naya ngiraho hano hagataho nge navuga ni bari nk'abegerana tukavuga ati niba hari iribi mufitanye mwagerageza kwiyunga kwiyunga k'umuntu n'undi nago byananirana mukareba uko ibibazo byagenda byaba bidashoboka mukavuga ngo nago bishoboka biturutse ku manzi y'iniyi natwe tukabimenya tukicara tuzi ko ibibi ni byiza tugomba kubifata nk'uko twabibonye mavukiye nka sariva urabona n'inyera gutabara ziba zihari hano haraguru ziri kunywa abari bwambukire mu bugamba
ziri he
ziri haragura mu
bambariye bambesha ngo ugiye i Buganda bataye ubutindi ndararuka njye i Buganda nararuka njye i Buganda bajyaga bambwira ngo bavayo azani farisi n'agasafuriya n'agatara
murage ateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku mibano ikomeje kuzamba hagati y'u Rwanda na Uganda turi ku mupaka wa gatuna uhuza ibihugu byombi aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda muracyumva eh bagira ubusa maze kumva akababaro k'uyu musaza negereye n'aba bagore
muraho amakuru
neza
muvuyeze
uvuye mu rugo
muvuye mu rugo ubu narinzi ko muvuye kwa muganga yarahirye ubwo mugiye he
tugiye hijya
mugiye muri Uganda se
oya muri Uganda se wagenda ukanyura he ndoramaza aruzuye kandi n'imipaka baba barayifunze ni wabona aho unyura
abona arinzi ko kujyayo byari bikemewe
Oya, ntabwo byemewe.
Kwa kunda abantu banyuraga y'ibusamu ntabwo bakijya yose.
Bajyagayo bitewe nyine. Nuko amazi wenda tuzuye kandi nabwo wenda akaba afite nka 500 akareba inaha nta kintu yayahayishamo akareba wenda hakujya hano 500 arararariye akishora nyina akagenda none ubu namazi yuzuye ubu ntabwo bangenda aho bafashe barabafunga
ngo hari nabo barasa
mu rubayaho bararasa abo mu rubayaho bagufashe nyine kuko ari na nijoro bitanemewe uwita bakurasa nuko
ariko nabina saba ari gande
abarasa n'abanyarwanda barasa abandi banyarwanda none se abageze Uganda wenda ugize amahirwe yo kugerayo hari icyo bashobora kumukorera abanya Uganda bigenda bite
iyo ugeze nyine mu Bugande hano uri nk'umunyarwanda urahaha bisanze nta kintu gutwara ugataha ubundi basigara nabo bavuga ati ugende neza n'ugira amahirwe ukagenda nuko
byarabahombeje se
cyane naba nago bakibona bakirije natubgacu ufite nka 500 karewa nk'inatubunda yakoresha iki umwuka naburara bitewe na 500 koko ni waba ufite 500 ufite nk'abana babiri ngurararuriye
n'abafite batanu
ndumva muri kuseka wagira ngo ni ibintu byoroheje
none se twabigenza gute twarabyakiriye nyine
ngo hari nabantu bari bafite amasambu bahingagayo
ibarahari
ku ruhande rwanyu harayo mwari mufite yose
twebwe nawe twari dufite ariko muri bagenzi bacu arabo bayafite
ngo inaha mwanashyingiranaga n'abanya Uganda
nk'ubu hariyo muri umunangi yashatseyo ko bagomba kumbwira ati hano hari akantu mfite ariko sinabona ukuntu nkaguha bitewe n'uko amayira bayafunze
ubu ntabwo ushobora kumusura ntashobora kugusura
wapi ntabwo se noneho nkanjye mfite nk'umwana sinabona ukuntu ngenda ubu nk'ayamaze najyamo mpese umwana fada abahangaha uri kureba twarahahiranaga bakazana tukajyayo nta kibazo niyo tugezeyo kuko baba tuzi twabahahiraga ntari yagomba no kuzimanira ubundi ukaze ubundi umaze kuvayo nyine iyo ugeze nko muri ibi bice mu Rwanda nyine uzuhangayise uri kuvuga ati barandasa cyangwa se baramfunga
hari abanyu byigeze bibaho se kuba babarasa cyangwa babafunga
twebwe natwe twagiyeyo baradufunga
natwe twagiyeyo baradufunga baraturekura
bagufunze nk'igihe kingana iki
twebwe ni badufunze nk'ibyumweru bitatu ku murindi ariko bagenzi bacu nyine ari abo bajyana no mu rukomo bakamara yatatu bakagaruka n'amezi atatu
ese ubu iyo mubitekereje mubona nk'amaherezo araya
amaherezo tubona yuko wenda nk'abaperezida wenda bakazahura bakabitekerezaho wenda bakumvikana na muntu udashwana n'undi wenda tukongera tukabona ubuhahirane nubwo twabonaga mbere
reka noneho mbumvishwa ku ruhande rw'abakumira abanyarwanda bajya muri Uganda babivuga gusa nk'uko natangiye mbiseguraho amajwi y'inkera gutabara yahinduriye mu byuma ku mpamvu z'umutekano we
uretse abagisha muri hano nk'uko nguko wenda nari hirya hariya agataha akaba yaza agaturumbuka agaturumbuka mbese agaturumbuka nk'umusazi akirukanka uwo nguwo nta kundi wamugenza cyo kumutegereza agarutse yagaruka ukamufata abo ngabo ntabwo bacitse ariko mu by'ukuri urujya n'uruza twararuhagaritse ku buryo bugaragara namwe mwihereye amaso ngira ngo aho tuvuye kugera aha hari uburyo mwarebye hari muvumenti igaragara mwigeze mubona
ntayo tubona
uretse wenda abantu bari kubagara ibigori hari abambukiranyaga ariya mazi mwabonye twaragabanyije ku buryo bushoboka
hari icyo ushinzwe mu buyobozi bw'inzego z'ibanze
ngewe ingereza ufosi nshinzwe kugabanya urujya n'uruza rw'abantu bashobora kwambukiranya uyu mupaka wa Uganda n'u Rwanda
izabu fosi ndibwira ni inkera gutabara nibyo
inkera gutabara ni abahoze mu ngabo z'iki gihugu
isoko rya hano buriya ni irya Uganda
yego muzeyi bisawa ku kazi nta kibazo gihari mureke tuzamufata Sawa, na kibazo nabo. Wowe uturanye nabo ngo muzavugane. Sawa.
Ubu ngo kuvuze ngo muzamufata muze.
N'umuntu. Ejo bundi araducika. Ari bugande. Araducika. Kugaruka. Agaruka mu nijoro abantu batuye ko agarutse mu nijoro.
Niko basigaye babigenza.
Niko babigenza.
Ngo bijya bibaho ko rimwe na rimwe barasa abavuyeyo.
Ni ukuvuga ngo
hari uburyo umuntu ashobora kuvayo cyane nkabo twita abarembetsi bamwe bikorera Kanyanga. Noneho baza bafite ibikoresho gakondo. Abo ngabo utifashishije igikoresho gikomeye nawe ubwawe wasiga ubuzima. Ni ukuvuga ngo niba ubahagaritse kandi ntawe ugenda ari umwe, abake bashoboka ni 20 nibo bake babahagurutse bavuye Uganda kandi bitwa kwa Jijoro. Abo aho bagusanze iyo utashatse uburyo wirwanaho, iyo udafite intwaro urihisha. Kuvuga ngo iyo bibaye ngombwa ashobora kurasa, ariko ntabwo ari benshi.
Abavuye guhaha bo
abavuye guhaha bisanzwe abo turabafata tukabashikiriza abashinzwe gutwara abantu mu nzererezi, bahita ngo ni muri transit. Abo bajyana muri transit abamaraho ibyumweru bibiri niko kubagorora kubabuza kwangiza itegeko ry'umukuru w'igihugu, kuko iri tegeko ntekereza ko ari umukuru w'igihugu warishyizeho kubera ubugome abagande bakoreraga Abanyarwanda.
Ese wenda ku giti cyawe hari uwari wakaguhohoteye ugiyeyo nk'umuntu wavukiye ina?
Njyewe ntawari wakampohoteye, ariko hari amakuru menshi tuba dufite ko hari Abanyarwanda bacu bahohoterwa iyo bagiye Uganda. Kuvuga ngo hafi hano kuri uyu mupaka ntabyo turumva, ariko hirya hari abo bahohotera babafata ngo ni intasi cyangwa iki bagafungwa.
Mubona icyo kugenderana na Uganda nko kuvuga ngo hariho abihara bakagenda, hari umuti wa nyawo urambye wo kuvuga ngo kizakemuka burundu?
Iki cyemezo sinshobora kugira icyo nkivugaho, ni ibintu nari ingenzi nkanjye ngendi mu rwego ruciriritse. Ntabwo navuga ngo ejo cyangwa ejo bundi ngo bazafungura umupaka, naba mbeshye. Ntabwo naba mbeshye, ahubwo naba navuga ko nabikwiye hehe. Abakuru b'igihugu bombi nibo bazi ibibazo biri hagati yabo, niba bashaka bazabikemura bakurikije ubwumvikane bwabo. Naho nkanjye w'umuturage ntacyo nabivugaho.
Naho icyo kuvuga ngo kugenderana cyangwa kwiba kujyayo, urabona umuti wabuhe niba wende ibihugu bidakemuye ibibazo?
Ni ukuvuga ngo aba baturage baturiye uyu mupaka hari abagiye bashingirana, noneho hari uvuga ati hano hakurya ariyo ifu y'amagi, wenda agahunga cyane cyane n'utundi n'utundi. Ibyo rero nibyo bituma bitwikira ijoro bakaniyahura, niko kwiyahura. Ubundi umunyarwanda uva hano akamuka hakurya Uganda aba ari nk'umwiyahuzi, ariko bibujijwe ntabwo bashobora gucikayo burundu gusa agenda afite ubwoba. Ni ukuvuga ngo rero baragabanutse ku buryo bugaragara, wenda ntibashyize burundu ku buryo wavuga 100%, ariko 99.9% umuntu yari hano 100%. Kiretse kuba se urukuta rwa ari umweru rwo muri niba ari Isirayeli, sinzi igihugu ngo cyakorotiye imbibi zacyo. None twebwe uri kubona uretse amazi yonyine natwe gusa. None se wahagarara umuntu ku wundi ku buryo nta muntu unyuramo hagati? Ngewe nirinda kubeshya mvuga ibintu nshobora gusubira.
Ubu ka Kanyanga ntimugaherutse?
Karekare kubona yenyine biba warangije kuyumva, kuko nicyo kintu cya mbere gihumura cyane.
Kanyanga uza ko nawe wayinyoye cyangwa ejo bundi avuga ko wayinyoye.
Ijwi rya Amerika yanabonye undi mugore wafatiwe mu burasirazuba bw'u Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka, ubwo yageragezaga kwambukira iy'i Busama ajya gusura abana be muri Uganda. Madame Ngiro Osanga wo mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda avuga ko yafashwe agafungwa amaze ahafunguriwe, asanga n'umugabo we na muramu we nabo baraburiwe irengero ngo bafashwe n'igipolisi Karangazi muri Nyagatare ubwo bajyaga kumusura aho yari afungiwe. Nabanje kumubaza icyo yafatiwe agafungwa.
Njyewe bari bamfashe bashinja ko ngo nari ngiye kwambukira mu mipaka bitemewe n'amategeko.
Wowe bagufunze igihe kingana iki?
Bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bwema shampumara iminsi ingahe? Itanu. Urebye iminsi yose namazemo naho kuri sitasiyo ya polisi ya Nyagatare nani ifunze iminsi 20.
Wari ugiye hehe? Bagufashe ugiye hehe?
Nari ndimo kujya i Bugande kureba abana bari bamburuje ko umwana arwaye.
Ufiteyo abana bangahe?
Ufiteyo abana bane.
Ubusanzwe se ntabwo wari uzi ko imipaka ifunze?
Nyine bari bambeshye ngo hari umupaka ngo ufunguye ngo ahantu hitwa Buziba. Ngenda rero ariho ngiye kunyura bamfatira mu nzira ndi kuri moto nawe ntaragera no kuri uwo mupaka.
Bagufunguye utanze iki?
Atanze 500,000.
Ngo ayo mafaranga yiswe ngo iki?
Yaza.
Bakubwiye se ko ariko bisanzwe bigenda no ku bandi bafashwe muri ubwo buryo?
Bambwiye ko ariko ngo bimeze, hari n'undi ngo bayaciye nayo ngo wari urimo wambuka.
Ariko uretse wenda ayo mande nta kindi bagukoreye?
Oya. bari bandanye nyine mu rukiko ngiye kuburana bari bashyikirije ubucamanza.
Mu nkiko se waraburanye cyangwa wayatanze utaragera mu nkiko?
Banari naburanye, banari ntarajya kuburana sinatibuka kuko nayaciwe n'umushinjacyaha.